Sote na vimba, ata kwenye bedi na shinda, nikupe mkoi kibinda. Sometimes nina kafutia chumba, nakabana ukuta, mbozi kafia bucha, najipakulia minyama. Fine lady, wendo tamu ya lady, siwezi, kini tami I'm ready. Hali ya mshalu kwili lukwili, tunapigia na mtumbili mtumbili, nakasome albadili badili, na uwa nakili nakili. Tunapigana mtumbili mtumbili na kasome albadili badili na huwa nakili nakili.
Get that.